My baby, my darling, nakupenda oyo. Mi corazón, baby, no be like other mini me. Through your eyes, oh, baby, I see a part of me. Something, something beautiful, algo tan hermoso. Whatever, whatever, my chérie, my baby,
of love, guilty as charged, I'm yours. Not sure if you're mine, but I still stay.
Sijui nikuite nani, mtoto shindu amazing, and you're driving me crazy, yeah. I wanna tell everybody, you got the keys to my heart. Mungu wa roho, wewe ndio fundi wa moyo.
Why you? So I wanna be where you are, cause anywhere is never far from
my baby.
Shine your beautiful smile, nafanya dunia hamu aishi. You make me shine, you're so. Usiku nani egemea, vitani nani tegemea. So tell me what you want and I give it to you. Mchana twende lunch, dinner cookie for you. Ukimpata mwenye real love, sawa huu. Blinde sana watu wengi macho juju. Have known you for quite long time now. Ya kubadilika wala siku mojo kandharao. Kwako na kitu cha kujivunia angarao. Na nikumbusha liko toka, siwezi kusahau.
My baby.